You don't have the guts to be what you want to be.
Z.
Again. Again. Twisted Gang, man.
We Global Music.
Hakushika masharti, na sahi kuna venye anashikwa mashati. Na walio die sita waifika 30. Niko high na warushia kidole cha kati. Hakushika masharti, na sahi kuna venye anashikwa mashati. Na walio die sita waifika 30. Niko high na warushia kidole cha kati. Yule nsaba ndio na rap. Kila superhero anaita jingi cap. How could land handy na BD Joe step. Ngoma iko streaming na bado na mix step. Yeah.
Again. Ushajua kidole ngani, sa uneza ikalia. Chaji yangu ni bondia, na jaibe babandia. Kana kienye cheni, videvo na kungaria. Unadhani dema na kupenda jalili atakuzalia. Hamka jicha, na shindwa mbona mastude wa miamusha maticha. Ubongi guwa pio konvone imaliza na stika. Sumacho ni zangu, acha ni jone nimefika. Pia we uta adapt, tupunguze kasirika. I'm here to stay na advice, get comfortable. Uno nimeyeka kwa mapi pate respect and all. Sindo tunatajirisha kampuni ya ethanol. Na mabiste madedo ameshindwa kulive me. Kukosa ganji ndo kwa mai mainalam. Kabla ni kulete nje na ngaliyanga beinaram. Nililewa na githeri sabi ya mainangam. Sani kilipisha kolabu alafa bagina jam. By now na jana rep 111 sindio na imepatana na 7. Labda watoke mbio juu ya kukesha sisi ndo uwa mkianga chajio. Niko madr ek ndo uni separate no vio. I'm that guy na jua sitajata kukonfirm kwako. Kuna wasupa ni uteka wengine na kisha vako. Kukiwa na noma mindo wa kwanza kukav knuckles. Na kufix sura inabaki ni kauli
sample. Hakushika masharti, na sahi kuna venye anashikwa mashati. Na walio die sita waifika 30. Niko high na warushia kidole cha kati. Hakushika masharti, na sahi kuna venye anashikwa mashati. Na walio die sita waifika 30. Niko high na warushia kidole cha kati.
Yule nsaba ndio na rap. Kila superhero anaita jingi cap. How could land handy na BD Joe step. Ngoma iko streaming na bado na mix step. Yeah.
Toy no care. From boy wa mamita to boy wa mamita. Kadem si mama sita, sina haja ya kumita. Cheesy, sifanyi kanibaitha. Busy, sijakosanga kubeba mabitha. Mlevi wa kawa, niko maji sayawera. Mlevi wa kawa, vitu real. I wanna try kumok higher. Na agree na mjaka mfine. Jupia mi squeezy na penda mok higher. Addicted na twins, kuna kitu walini pair. Na ni rare, kunipata na dema kuna tabiza ni rare. Kwa rap class, natumikanga kama king's team. Na dine na wafalme, karibu kwa ma king's team. Sitaji self-esteem, jeshia mtu moja isi my self-esteem. Nimetokia na NRG, so my fans more T. Kiburi from nikiwa mdogo, sijaiba vitu ndogo ndogo kwa ploti. Shortest nigga at the wrong place. Short nigga with a long face. Tangu nigutuke I sold less. Squeezing niko kwa soko vi sold less. Atuchukui less than so. At least tulete uso less. Life sura ngumu. Filter zangu zote ni zangwai. Nashinda mavitu. Squeezing na ugopa kupoteza uhai. Kutoka kwa machobo. Hadi now we global. Kote nako delivered sa 10 kasorobo.
You need people like me so you can point your fucking finger. I say that's the bad guy.
Hakushika masharti, na sahi kuna venye anashikwa mashati. Na walio die sita waifika 30. Niko high na warushia kidole cha kati.
Yule nsaba ndio na rap. Kila superhero anaita jingi cap. How could land handy na BD Joe step. Ngoma iko streaming na bado na mix step. Yeah.